magaalada Xudur ee gobolka Bokol ayaa bilaabay abaabul looga soo horjeedo kooxda Al-Shabaab waxaana garoonka magaaladaasi Xudur isugu soo baxay boqolaal shacab ah kuwaas oo sheegay in ay diyaar u yihiin inay Shabaab la dagaalamaan.
Boqolaal shacabka magaalada Xudur oo goob fagaare isugu soo baxay ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab iyadoo muddooyinkii ugu dambeeyeen Xudur lagu ururinayay ciidamo macwiisley oo qayb ka noqonaya dagaalka Shabaab lagula jiro. Waxay muujiyeen shacabka Xudur inay u istaageen kacdoon ka dhanaa kooxda Al-Shabaab. Malaaq Cali Cabdullaahi Diriir oo ka mid ah odayaasha dhaqanka gobolka Bokol ayaa caddeeyey inay ka go'an tahay dagaalka Shabaab ay la galayaan islamarkaana dhowaan ay weerari doonaan xarumaha fariisinka oo ah kooxda Al-Shabaab ee gobolka Bokol.
Abaabulkingeeka ku dhihi Bokol weli baan iska jara degmooyin sheegiyoonay gobolka Bokol weli la isla gaadlay Al-Shabaabka qabaarijinta la ku horeeyay dalkan waloo geeka lanka banaan bahay waan antuna roognugu ciidanka weli iska jara macuusleyti oo hata degmada Xudur gobolka Bokol hata isku abaabuli ee ciidanka dulmadeed oo waqti badan hadaga lamaay ee ala dharan ama ala qawn ama ala qaran ciidanka liin gorday yaan iska jara insha Allah hoob ilaahay ara la ku bilaabo geeka weli ni araga doontana degmada tuulooyinka ibnaanshe imeeli qawraajinta roogan isal dhagii la ku qabsaday yaasin banna ka doon
Sheikh Maxamuud Haaji Muxtar oo ah taliyaha ciidamada dulmadeed ee ka amar qaata wasiirka diinta oo qaata dawladda federaalka Soomaaliya Sheikh Muxtar Robo Abu Mansuur ayaa isna sheegay kooxda Al-Shabaab inay dhibaato xoogan ku hayaan shacabka gobolka Bokol sidaas darteed loo baahan yahay shacabka inay is abaabulaan oo ay la dagaalamaan kooxda Al-Shabaab
lan guud ngalii gargaare warnamiyaha uu kaha oo hordaba kaasanaa inay dawlad sanadka rawaysanaa inay geeka may ka faraasnaa in dawladdan aan dhagaagdi in dulmag uu isku huray una maysan haysan meeshaysan haysan inay rajay hadda koorsi shireedan walba mana haysan laakiin dadka aragaya ku mid hayn dadkeen araganeena ni la aragan alxamdulillah in markan geeka dhamaan walaalaha ee koofar galbeed degan arantan ay istaagan ciidanka Faransa ciidamada may leh geedi walaal ka boodi bootumaha luul ma leh gobollada dhexe dadkan lahaa ku riyahay deerkakii kaanaan riyahay isku riyadii ha ka dhaawacni ha ka dhimani hanin walbana arbusheen walaalyaalow walaalgowrunahay shansin handiga lamaani han rafaadani oo mooryaalka la leeyin dhacay maatadaana liin baabi iyay abaar oo ilaahay ba in sheegna galanta tiisoo ka koon jiruun hadda dabna fursadii lagu baalaya muugat dhammaan may fareey in dadkan geeka fursadu galantii oo ka jartu ku faa'iideysa fursada dawliga in ku faa'iideysa mooradu waka go'doon sanayn heer bokor iyo isabaabuleen jidku hoodka furadeen hoodka lagu kiir geeka dawlad garab shucab ho helen Elberd abaabul ka sooda iyada aan ka faraasagna hoob Elberd iyo Xudur galantay isdeeran koofaran dhagaajiya walaalkan la ka dugdu hay meel iyo fadheedan waayan ininka lees baan dir daarbe
gudoomiyaha degmada Xudur Umar Cabdullaahi Maxamuud Umar Atu ayaa sheegay shacabka Xudur inay diyaar u yihiin sidii ay isaga dulqaadi lahaayeen kooxda Al-Shabaab
bin aadanka wasiyaal oo samtiisa difaacada lanka tala galay jira hantiis difaacada la fadhay dhulay difaacada la fadhay diintis difaacada la fadhay nafsiisna difaacada la fadhay antan badan la dagaalamaan beero iyo hanood duqdan lanki baawrku inta amaran ku gubaayaan lanki raashinka inta amaran ku gubaayaan lanki inta ku moodo dilahayaan ko qar hayaan meel eraas wala diintiya meel baa ku been sheegahan antan badan la dagaalamaan marka uu maay madanay furan kaliya hal wad la inay furan antan isku duugan hatana meel fursad ka haysan aha Soomaali hata han jeed anti Al-Shabaab la isku duugaa unayna taasa ku faa'iideysno isku duugaa no la fade dadka la dhabaatay ayo jididka ku hirayno meel kasta ku hiranta may baa hantida lagu baahayo wal kasta la soo gaar la dhamaayay uni ka ugu baa dadka kala tiray le dagaalmaa ma hata wali iyo jidid joon furunaayna nololiyo waa umay la raayis aad iyo aad laakiin uu nololano le dagaalmaa madaxa ku soo gaabo no la fade
magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bokol waxay ka mid tahay magaalooyinka ay go'doomiyeen gaadiidka badeecooyinkana ay diideen kooxda Al-Shabaab inay galaan taasina waxay sababtay is-xirbarar xoogan uu ku yimaaday cuntooyinka qutub daruuriga abaabulada dagaal ee ka dhanka ah kooxda Al-Shabaab ayaa sidoo kale wuxuu ka jiraa degmooyin kale oo gobolka Bukool ka tirsan sida Waajid iyo Cilbarde oo ciidamo macwiisley ah lagu ururinayo. Mukhtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo.